HMEC.
Yeah. Oh. Ten balls. Mr. Shakala 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 Shakala.
Jay, Sikia, Sikia.
Hello, Antivirus, your pa.
We juice so.
Utotoni mlinigombania, wachumba mliniita dia, mtu mzima sasa ninania, mko wapi sasa nimekuwa ania. Wake zangu wa utotoni, mko wapi wa utotoni, sweetati wa utotoni, mko wapi wa utotoni, mabebi wa utotoni, mko wapi wa utotoni, wachumba wa utotoni, mko wapi wa utotoni. Nikikumbuka kumbuka ya nyuma, mguwa biarafu nyuma hiha, umbo la Kiafrika sura China, hadi leo ndoto ni mnaniji. Ah, mko wapi demani, na watafuta mtalani, ni waone usoni, ni waweke moyoni. Sasa nateseka na mapenzi, oh, nalia na mapenzi, sijui pa kupata wangu mpenzi, jamani nangaika na mapenzi. Mko wapi, mko wapi, mlokuwa mnanitaga mchumba. Mko wapi, mko wapi, mlosema mama meza chema.
Utotoni mlinigombania, wachumba mliniitabia, mtu mzima sasa ninania, mko wapi sasa nimekuwa anie.
Wake zangu wa utotoni, mko wapi wa utotoni, sweetati wa utotoni, mko wapi wa utotoni, mabebi wa utotoni, mko wapi wa utotoni, wachumba wa utotoni, mko wapi wa utotoni.
Jay, kuna muda na waza upendo uludi kama zaman, kuna muda na isi lipuko na moyo kama Sudan. Wangu moyo mkufu osimiki au simami, suwa onu achuchu aloni fata kama zamani. Wangu moyo zefu kwa kupenda au tamani, na remember upendo fula yangu uludi ototono. Pezi wangu ototono, ototono siwa oni ototono, ototono baby wangu ototono. Watoton, si waoni watoton. Watoton, hani wangu watoton. Watoton, si waoni watoton. Watoton, jay, wee.
Anipe kitamba changu cha mkono niseke tule. Kitamba changu cha mkono niseke tule. Tamba tapi mchana nywele kama yule. Tamba tapi mchana nywele kama yule. Mapinze kitoto nyuli nyuli, nimezi misiki dali dali, kibaba na mama kidali po, nesaka sasa amani ya lo. Utotoni mlini gambania, na wachumba mlini tania, mtu mzima sasa ni nania, mko wapi sasa nimekuwa anyi.
Wachumba changa mkeni, niko single changa mkeni, wadada changa mkeni, niko single changa mkeni, wachumba changa mkeni, niko single changa mkeni.
Rudia tena,
changa mkeni, changa mkeni, changa mkeni.
We,
changa mkeni, changa mkeni, changa mkeni.
Skia,
changa mkeni, changa mkeni, changa mkeni. Niko single.
Kwa heshima, Kiboma Kasambara Chibuka.
Kwa heshima,
HMEC Swiri. Christmas Maliwa.
Wambie, 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 wambie.
Bex,
kila miti, kila miti, kila miti.
Meneja Komanda, Babake na Amari.